sebenza lapho aqhuba kahle kanjena. Umkaya wamusebenza waqhuba kahle kanjena. Umfana yeyena yeyena. Umkaya wamusebenza waqhuba kahle kanjena. Ayokushaya ngikubenkasa. Umkaya wamusebenza waqhuba kahle kanjena. Washintsha amakhavela, washintsha ama-abhitha wemfana le. Yey wena, wololo. Umfana wamusebenza, waqhuba kahle kanjena. Wololo.
Yeah, he a music of the night.